Jamaican brothers, Deadly Combo. Yeah, this is for you besties. Yeah, yeah. Waliwe sangarwachi, twasisika no kuwabo mukwano. It was at a coincidence, there was a big deal. Not only to cheer na kufuna obede kusaidi yange nkwebaza mbere nungi nembite wandekanga wabera nebaza mukame yatugato yokwetwesiga ayongera tukumenga tukwatagana obuwanguzi tubufunenga tuli wamu nze nawe mukwano gwanga singa oli omwati gwenesiga kwembuulire byamera libikuma nze uwera gwe wangata ndye mulukwene bwe kiriba. You're my best friend, forever best friend. Omukwano omutufu tegusangika, ono gwenafuna fenna tweyagala. My best friend, oh, forever best friends. Omukwano omutufu tegusangika, ono gwenafuna. My sweet, bwe tunula gye tuvudde tukutuuka wano nga tuyise mu bingi ensozi n'ebikko nga tunoonya siringi omuli n'abantu abakyusa langi buuza zekisibirangi bwe mbeera nawe timumpanguzi bwe tukwatagana victory is the order of the day. I'm blessed to have you as my best friend. Bwe mbeera nawe tubeera tetusoboka baby. Busiba nawe nkumisinga n'ebyenja biba tebigenda manji nasalawo mbeere nawe tutambulenga tusharinga memories hey, manya twatamukago nze nawe teribayo kiri. You're my best friend, forever best friend. Omukwano mutufu tegusangika, ono gwenafuna fenna tweyagala. My best friend, oh, forever best friend. Omukwano mutufu tegusangika, ono gwenafuna is my real sweet best friend. Omukwano gwetulina tugukume, gwetwesobya nga tutabagana, twewala batukyankalanya. Baluma munga sitoba wagabu kutuyingirira kuba batabuza abo nkwengezi sekera yengeza kuba tebalina kisa. Let us celebrate our memories, we rejoice our sweet memories, we jubilate every day, forever, forever, ever. Ooh, 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 ooh. Our friendship forever, ever.